Man, I tell you, I'm the most of
these trans black plants, Junior.
Zinga kwa mbere mina wazinga kwa nyuma. Kura tembere mina kura mnyama duma. Maisha swarini picha mijengo gorofa. Nakato steam toka metoka na swaga za smartphone kumbe natumia goroka. Wananikera na swaga za young choko. Hire kita na vimba kumbe ni mambo koko. Interview batusi miro poko bishoko ngoroko. Toka gongora mboto hire one time kita na vimba. Amna nacho fanya zaide konge pumba. Tunajitesa tuachane na young choko. Swake pesa nasi tunyonginyo koboko.
Na wanyamazisa kisha na watupatini
Mayang choko.
Na wadabisha wala mcheze na mimi 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 wote midomo zi wote midomo shi.
Mayang kaza, mayangi wana nipara. Walikuwa weusi saivi eti wananga. Wana mambo kisho simchina kawapara. Mayang kibao, mayangi mtani wamekithi. Wameoleo na sugar mami. Mayangi mbugani mnishindi. Mna kopi laza za squeezer. Na selemani msindi. Kuiga swaga za mondi. Likete islame kingi. Punguza kerere zenu kulap. Mayangi mnishindi. Mna rap nini, mna rap katuni. Jungeni na mlishu poto, fanyeni ngoma za utamaduni. Hata na nguru kulu aje, sije peke yake aje. Na mbalulu apate vidonge vya kiani
mwa. Na wanyamazisa kisha na watu patini
Mayang choko.
Na wadabisha wala mscheze na mimi 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 wote midomo zi wote midomo shi. Na kesha na muda mi, na chindana na muda mi. Sina bari mina dunda tu, hata wakini sema. Siku zinapita, nazidi songa nitafita. Oh, eh, oh, eh, oh. Na wanyamazisa kisha na watu patini
Mayang choko.
Na wadabisha wala mscheze na mimi 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 wote midomo zi
para,
wote midomo shi.